datimsafi.com.
Wakikwambia wezi fika, it's okay. Kilo day wakikuliza wapi, ambie on my way, on my way. Enjoy your drinks, go smoke your cigar. Sicheza na life, don't attack my kida. Maisha nye ya mtaa, sizoele kishida. Bora upoteze saa ilo sipoteze mida. Ring, 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 kwenye hustling. Timu nilo chagua ni lazima kuwin. Wajuu, wajuu, wachini atabaki chini. Na uzuri sisi atufanani na nyini. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake. Jicho la juju na wezo katharau. Hi bahari na meza watu shajuliza how. Na safa vipi I'm swinging with the sharks now. So don't bring me your bullshit kinyao nyao. You understand when I say akili kumkichwa. Kuna vitu na zandu na vijua. Kumbe mefichwa na vide ndo na kimbede mbede. Utaki kupitwa kihele hele kerede. Vipi taka kushikwa ni kusomeshe kurasa kwa ukurasa. Twende ni kuoneshe kwa nini naitwa darasa. Somo la leo kukupa adapt you basta. Alafu ntakuja kukupa sababu after. Chafya, ha, najisikia afya. Game ni ngumu kweli na wao ndo wanasafa. Ulioingia chaka, what now kaka. Mambo ya kujifanya a big cat paka. Mambo ya kujichanganya msata, kata. Wanajificha kwenye rap au kibao kata. Sema doesn't matter, time inani kata. Minaishia hapa, usema nao master. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake. Kila mtu atakufa na lake. Si ndo manake.
Wadoza niota niwakaja kututania. Tukikutana shindo kutuangalia. Tunapandisha maisha na hii kalia. Na Mungu ndiye anayesafisha njia. Wadoza niota niwakaja kututania. Tukikutana shindo kutuangalia. Tunapandisha maisha na hii kalia. Na Mungu ndiye anayesafisha njia.